MC Beats. BDG Baby Boy, JMK Master Chief.
Mapenzi, siko mgeni mabibi, yeah. Achana na washenzi, usijulize men kwa juu yangu. Tende tuone vyande, kwenye roho yangu bande. Maadui watuone, roho zao ziwaume. I'm sorry my baby, pole pole. Tende bichu kamone de pole. My big boss done, kwako misi toki. Monday, Sunday, wanifanya kama dengo. Baya wako misi yore na utamwa peremen. Mina we, mamvuli na mvua. Mutu na chamvuli kama huko sina halu. Na nifanya misi lali.
One, two for love. One, two for love.
Sina kesh wengi ne kweli mistaki. Pole pole toko koma nani walikolo. Wanda kima kolo, wanda ne masolo. JMK.
One, two for love. One, two for love. Nye nyo